Yeah, oh yeah, yeah. Goof boy, Sapphire Topaz. Yeah, 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 yeah.
Topaz.
So everybody put your hands in the air. So everybody put your hands in the air. So everybody put your hands in the air. This sound is over. Put your hands in the air, in the air, in the air. So everybody put your hands in the air. This sound is over. Put your hands in the air, in the air, in the air.
Hands in air, shida ndogo zote tumeshastua. No stress, kila kitu kiko poa. Mtaa kwa mtaa, yani bampa kaba. Na mifuko yote imejaa noti. Hivi vichenchi chenchi hatuvigusi. Nani anataka shindana na sisi? Vinginevyo atabaki maututi. Mama mia, my dear, kubwa la madui, nishaingia. Never fear, hands in air. Usiku wa manane na bado tunatoboa. Weta lita balidi na ya moto. Sunaona niko na bonge la toto. Nipelum ni mpatia kimoko. Fanya fasto singwe kama kiloboto. Juchi, left and right. Sao shida zote njoji changanyi kasi.
So everybody put your hands in the air. This sound is over. Put your hands in the air. In the air, in the air. So everybody put your hands in the air. This sound is over. Put your hands in the air, in the air, in the air.
Hands in air, shida ndogo zote tumesha stua. No stress, kila kitu kiko poa. Mtaa kwa mtaa, yani bampa kaba. Yoto likizidi tunaogabia. Wala zetu make tumegalamia. Na kama demu wako nikiluka njia. Uwa makini make watamchukua. Usan guri, usan beta. Italafiki waje tuchafue meza. More babies, more paper. Nikupaka tayani mpaka kuna kucha. Step kwa step, twende ote sawa, kushoto na kulia. Hands in the air, DJ ikaweuka. Amechachema, anataka tukeshe, bona nibala.
So everybody put your hands in the air. This sound is over.